Romanko en surawol sappo e jowi. Enen shembiɓe nder tokkuki Yesu. E haani munyanen be shembiɗa nder tokkuki Yesu. Nden to en belnan ko e meɗen ɓerɗe tan. Ko moye meɗen welnana bandirawo muɗum ɓernde gam ɓeydare makko e sembiɗinkimo nder tokkuki Yesu. Gam Almasihu welnana e hoore muɗum ɓernde. Amma no ayare wi'i. Ɓen ɗon kuɗoɓe ma, min ɓe kuɗata. Fuu ko winda daga ndenno nder deftere sheninde, ɗum winda gam ɗum ekkitina en. Gam barka munyal meɗen e sembiɗinki ki deftere sheninde sembiɗinta en, ngaɗen kammunde. Allah ballowo en, mbawen munyen, shembiɗinowo ɓerɗe meɗen, o walla on, njoɗoɗon jonde jam hakkunde moɗon nder tokkuki Yesu Almasihu. Non gartirton ɓe honduko go'o, ɓe nyumo go'o, nder mawninki Allah nyako jomirawo meɗen Yesu Almasihu. Gam non, no Almasihu jaɓiri on, onon ma jaɓindire non gam yimɓe mawnina Allah. Gam imi wi'a on, Almasihu warti mashuɗo Yahudanko en gam o holla Allah waɗay ko wi'i. Gam ɗum tabbitina alkawal ngal ɗum waɗani mama en maɓɓe arande en. Kadin gam yimɓe na Yahudanko en mawnina Allah gam yurmende makko. Non no ɗum windira. Gam non, mi mantete nder yimɓe na Yahudanko en. Mi yima gimi mantuki inde maɗa. Ɗon ma wonde ayare wi'i, onon yimɓe na Yahudanko en belbelte hawti yimɓe Allah. Nde ɓeydi wiki, mante jomirawo, onon yimɓe na Yahudanko en on fumoɗon. Mantemo, on fumoɗon yimɓe duniyaru. Ɗon ma Annabi Ishaya wi'i, goɗɗo daga nder lenyol Jesi waroyay. O waroyay gam o laamo yimɓe na Yahudanko en. Ɓe ngaɗay kammunde dow makko. Allah tabbitinɗo kammunde meɗen waɗa on nanon belɗum kewɗum. O hokka on jam barka hoolaki ki koli ɗonmo gam kammunde moɗon waɗa ka ɓeydaki laawol bawɗe ruhu makko. Bandiraɓe an, min e hoore am mi tabbitini onon e ko'e moɗon on godi gikku boɗɗum na seɗɗa. On kewuɓe andal nden on mbaway ekkitindiron. Amma banye nder ɗerewol go'ol, mi windani on haala shembitka dow goɗɗum fi gam mi siftorana on ɗum. Mi waɗu non gam kuugal bongal ngal Allah hokkiyam, gam mi warta kuwanowo Yesu Almasihu nder yimɓe na Yahudanko en. Imi huwa kuugal ardiɗo diina nder waajinki habaru belɗum ɗum Allah, gam yimɓe na Yahudanko en ngarta bo shakkiri ndi Allah jaɓi, ndi ruhu Allah wartiri shenindi. Gam Yesu Almasihu jeyyam waɗi mantortomi kuugal ngal kuwanaymi Allah. Mi metata ɗo o dow goɗɗum, sey dow kuugal Almasihu ngal o walliyam ngaɗumi. O walliyam gam yimɓe na Yahudanko en tokka ko Allah wi'i barka boliɗe am e kuuɗe am. E kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe ngaɗumi laawol bawɗe ruhu Allah. Daga Urushalima mi filake haayaki gariri e Lirikum. Mi waajini habaru belɗum dow Almasihu e ɗen ɗon bigeeje fuu. Ko woni nder ɓernde am woni mi waajina habaru belɗum to yimɓe ɓe meeɗa e nanki habaru Almasihu. Gam to mi maha dow to goɗɗo fuɗɗi mahuki. Non no ɗum windira, yimɓe ɓe meeɗa e hokkeeki habaru makko ɓe andaymo, nden ɓen ɗon ɓe meeɗa e nanki habaru makko ɓe paamay. Gam kuugal ngal mi heɓa e sharel warki to moɗon. Amma joni nde jottinmi kuugal an e bigeeje ɗe'e, nden nde duuɓi ɗuɗɗi imi haaɓi yiki on, imi yiɗi yaaluki to moɗon. Sharel ngel njahaymi Asbaniya. Imi yiɗi mballoyam mi yaha ton gaɗa mi nani belɗum joɗodaaki e moɗon balɗe seɗɗa. Joni bo mi yahay Urushalima gam mi yarana yimɓe Allah ballal. Gam tokkuɓe Yesu gonɓe Makedoniya e Akaya ɓe nani belɗum hokkiki dokke gam walluki ɓe ngalana nder yimɓe Allah nder Urushalima. Ɓe nani belɗum waɗuki non goonga to maɓɓe ɗum warti bo yoɓuki nyamande. Gam to yimɓe na Yahudanko en keɓi geɗal nder fi boɗɗum ɗum Allah waɗani Yahudanko en alkawal, nden ihani be balli rabe jawdi mabbe. Nden to mi yottini kugal ngaal, wato mi hokkibe ballal ngal dum hauritani be. Mi nangay lawol yaki leydi Asbania. Dow lawol ayyaki Asbania, mi yalay to modon. Imi andi, to mi wari to modon, mi warday ibarka almasihu fu. Bandi rabe am, gam jomi rawo meden Yesu almasihu, iyidde nduruhu Allah hollata. Imi toro on, mballeya waduki doare na setta. Tore Allah hisnayam daga juude ganyube tokka Yesu, gonbe leydi Yahudia. Nden toremo, o wada kolibe Yesu gonbe Urushalima, njaba shede denjara na imibe. Gam to Allah jabi, mi waroya ito modon, ibeldum bernde. Mi siutodo imodon. Allah jomu jam, wonda imodon, omfu. Amin.